Tenga masomero gafundi hilo olusoma olusoko lw'omwaka 2026 meya wa tauni kanso y'Essembabule omulonde Bishop Jackson Murungi Bashira yebazizza Katonda olw'okusobozesa abayizi nga kw'otadde n'abazadde okumalako olusoma luno era wano w'asinzidde n'asaba abayizi okubeera abeegendereza ku bulamu bwabwe mu luwummula luno basobole okutuukiriza ebiruubirirwa byabwe eby'omu maaso. Bishop Murungi bino abyogedde bw'abadde ayogerako ne Radio Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo, n'akubiriza n'abazadde okuyigira ku kyalabikira eggaba omutemu bwe yasanjaga abaana banakugaba Early Childhood Development Center bakuuma abaana baabwe okusobola okubatangira okutuusibwako obulabe. Mu bufu bwe bumu hasabye abazadde abatagenda kumalako luwummula n'abaana baabwe okuteeka eriiso ejjoji gye basindisa abaana okuwummulira kubanga ensi yakyuka n'owooluganda asobola okutuusaako omwana obuzibu.
Okusookera ddala eri abaana, muteekeddwa okubeera abeegendereza nga mutunuulira obulamu bwammwe olwa future ebalindiridde ey'amaanyi. Bwe mugenda okubaamu obwabwe, mulina okubeera abeegendereza bulamu bwammwe n'obuteenyigira mu bikolwa byonna ebiyinza okubateteeganya okutwala obulamu bwammwe mu maaso. Abazadde mumanye ekyali eggaba, engeri omutemu gye yayingirira oboolyawo okutuukira ddala okuta abaana abana. Wano we nsabira abazadde mbeere strict, si buli muntu yenna gw'olaba kabe na banganda kuzina ensi ekyuse ne gw'otakisuubira gw'otakirowooleza oyinza okwekanga nga yatuusizza ku mwana wo ekikolwa ekibi ekiyinza okuleetera okwejjusa ennaku zonna ez'obulamu bwamu.